Bona kila time mente jail ni huwaka si. Na kule back home sina kando ya kuwasha. Na mke asubuhi sina doma se. Na cheki cheki sina disha kumanga kize. Nina amua kwenda mitaani. Nisake hata dish me niweke ndani. Upate job mitaani ni bala. Na kila Sunday niko church na sala. Ala barake zake Bwana kwangu ni bala. Sijafika mbali na cheki pasta. Kwa ile hali ako faster faster. Ni aje pasta uko faster faster.
Mungu baba nifunike kwa mabawa. Niwe imara kama God force na rungu. Nifunge kama pingu vitu za kunipotosha. Yesu kwangu tosha. Nipunguze tamaa juu sitaki kuchomeka kama mshumaa. Na mambo ya mademu nijitenge kama Bush na Osama. Vitu napigana.
Kila time waokoka muna bow down. Kila time waokoka muna backslide.
Kila time naokoka nina bow down. Kila time naokoka nina backslide.
Kila time waokoka muna bow down. Kila time waokoka muna backslide.
Kila time naokoka nina bow down. Kila time naokoka nina backslide.
In a common time charity kutowa stress yani kukutibu kutibu mshowe usiwa na aibu. Bonfam hapa cross niyo jibu. Utatapa tapa kuzimu ukidine. Wenye dambi for real I'm tough for rhyme. Weka steady man dipo override. Sema uko fresh kwenye dambi bye bye. Fresh Jesus I show love kwa vijana. Yani wote wavulana wasichana. Wachana mambo ya usiku fanya mchana. Karibu kanisani tukaimbe hosana. Vijana wauliza mbona pasimi ye niko faster faster.
Faster.
Na vijana wauliza mbona pasi miye niko faster faster.
Wee uko faster faster.
Kila time waokoka muna bow down. Kila time waokoka muna backslide.
Kila time naokoka nina bow down. Kila time naokoka nina backslide.
Kila time waokoka muna bow down. Kila time waokoka muna backslide.
Kila time naokoka nina bow down. Kila time naokoka nina backslide.